Limele ningo kusesifubeni ngokomzimbi sakho nimphefumule ethuneni ndalinge soneni luthi uncobola kusukela nje khuleni ngingasisodwa siyadlelana emoneni mika lo daba ngiphukile emoyeni luthi ukuhlangana sengiqedile esikoleni luthi amasenti impilo yami isikweleni washintsha abangani ngiyayibona lekeleni kodwa kuzohlangana sheleni thusheleni ayi sheleni thusheleni kodwa kuzohlangana sheleni thusheleni iyafundiziyo yafundi.
Masinga kali huwe, siyo kala huba nina. Wow wow wow, masinga kali huwe, siyo kala huba nina. Wow wow wow, masinga kali huwe, siyo kala huba nina. Oh, 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 oh.